on the board.
Asamutaki, Mr. Beauty, you call me. Aya,
Kinga
Mosi. Why you oka Peter Mani Suma? Well, Lanso Uma Pangal regret you kuponya ponya manso. When I can see Ujapa Como, I will a lanso. Come out, Peter, a yes, as I will a lanso. Adisunka for Nakukala Ninkas Mosi. Uncan Sembelo Malimpan and this was Asako Akulanda Panokasi Ali Pachin, yes, the Pakis could take a Fajam Wajendika Mosi.
Ah, Uma Wela Kamosi. Oka Peter Wapita. Ndipo sumabwele la sukwiri senchiroboti mwajindi kamosi. Umabwela kamosi, ukapita wapita. Ndipo sumabwele la sukwiri senchiroboti mwajindi kamosi.
Amendi saname inu mlali na omwayi. Okala ndi mamuna koma inu mna mukana. Mkafuna oka oka mabwana. Panu akutawa angu kusi ila mwana. Uka kumbuka pamene unka sasa. Teye uka kumbuka chikonda nka kupasa. Kuma mwaji uka mwela bale kuma kwelita. Osa pwegeta kuti mwaji sinji weleza.
Ah, umabwela kamosi. Uka pita wapita. Ndipo sumabwele la sukwiri senchi roboti mwaji ndi kamosi. Umabwela kamosi. Uka pita wapita. Ndipo sumabwele la sukwiri senchi roboti mwaji ndi kamosi. Umabwela kamosi. Uka pita wapita. Ndipo sumabwele la sukwiri senchi roboti mwaji ndi kamosi. Umabwela kamosi. Uka pita wapita. Ndipo sumabwele la sukwiri senchi roboti mwaji ndi kamosi.